Kutoka alo,
it's Kaniba.
Njini hakuna cha kuogota, ukikiona usiname. Njini hakuna cha bure, ukipewa usichukue. Ogopa ogopa matape, ili eneo halihuzwi. Usikojoe hapa onyo, faini milioni. Katoto kaifu mbili, bingwa wa kuhamisha, pote anahamisha nini? Anahamisha vyombo tukimaliza kula, kula ugwagwa. Katoto kaifu mbili, kalitaka kuvunja, pote ya kuvunja nini? Kuvunja mlango eti anaogopa, anaogopa mende. Bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama,
oh bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama,
oh bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama.
Dar es Salaam kila bebe iko single, kama tuna renjiro. Huko Temeke kila mtu mweupe, wote kama wazungu. Dar es Salaam kila bebe na shepu, ankali utavunja shingo. Dar es Salaam toto wote wazuri. Take care. Oya shikamo, marahaba, achana na yoyo kelele. Dar es Salaam heshima pesa,
Dar es Salaam heshima pesa.
Katoto kaifu mbili, fanyeje bingwa wa kuhamisha, pote anahamisha nini? Anahamisha vyombo tukimaliza kula, kula ugwagwa. Katoto kaifu mbili, kalitaka kuvunja, pote ya kuvunja nini? Kuvunja mlango eti anaogopa, anaogopa mende. Bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama,
oh bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama,
oh bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama.